ckmusicpromos.com.
We beats go crazy.
Esconde boy coming number one. Yeah.
Mata pepia.
You never loved me before. Why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kitu polisi wataku beba. Mweza kumimba mesha beba. Inshallah suna tagi posi ukuleba. Yariki pupisha funguwa mpya kurasa. Ila bado nakumbuka ulivo nyanya saa. Mweza kona nitaka saa. Tulongea kusimu ya natari saa. Ask my neighbor, neighbor.
Shaiwe nani sambili la sana kateiwe kashamwe mwina mwande ni na wabana mberbe mbambaruka mbambaruka ya wewe amali funda mwana wa mucheshu watekanya halante kana panshinga na rufyani. She's so, so beautiful. I can get my life for now. Panila ngeze kwa kundu winga chila yena.
Kale wampanya wadia inena na wabi kapesa. Apakula na ponte vali sena.
It's been long, I moved on. Now you back where you just saw. John the Mundi, see a neighbor. Usa Budig is in the Magulota. Let me be in the Magusoa. Iwe don't you bother you and me, it's over. Moyo wanga ulimu order. Oh my baby, I'm a Nikonira. Such a sweet lady. My new baby.
Pantu tafya wa meywe, kumkala nawe, sininga bweze.
Nangula ni jojo wa leta, sininga bweze po, deti fi wa me.
Numa mwane kufona ina, na wane lila lila ndesu maila. China, it's original and straight from Malaria.
CKMusicPromos.com.